Tanayo.
Oh my God, it's DJ Pink on the deck.
Tell me.
Chunge amoya mome,
chunge amoya,
osetu la saro chunge tingo lunja
Wo
ti amo biro ko tingo lunja Wo tingo lunja ga paka mama ga Walungi koro ruoth ni mondi chungwa yamo Yamo ngeny mutamo wangwa yesu ruo
Yawa yamo biro ko tingo lwenje Yawa yamo biro ko tingo lwenje Kunyo tingo lwenje kapaka mamage
Jacob, I'm a dead, I'll be at Nairobi certified king of throwing parties.
This is DJ Pink. Playing you nothing but the best of hits.
Yeah. kore pinyo kaneno ng'a mong'e maber Kuchina imungia
DJ Pink
E ura tuera bangi yesu manda na mulonji koda Nyaka chengo chopa esikone E ura tuera bangi yesu manda na mulonji koda Nyaka chengo chopa esikone murindu kumolocho E ura tuera bangi yesu manda na mulonji koda Nyaka chengo chopa esikone
Decoda, pincoro, you zona, decoro, don't you?
chwadi
Bunda baro kaka no chwadi
Baba
Amaro tukura loya
Nyawa bunda baro kaka no sandi
Bunda baro kaka no sandi Kaparo tukura loya
Nyawa bunda baro kaka no jari babe
Bunda baro kaka no jari Kaparo tukura loya
Aratena
Adia nemo
Aratena yo
Adia nemo
the baddest.
Mwandu mar piny ni emomiyo ji ogalore. Ji mang'eny wuothe mofuka gisike gombo mar pesa. Mwandu mar piny ni emomiyo ji ogalore. Ji mang'eny wuothe mofuka gisike gombo mar pesa.
Hey! kanyalo wuotho e yori kenda to nayo jawar maduong' e kaluoro noweya. Mag lwete ruodho yoyo buti inegeno gimor na pile kachendo kier dipo kapolo jawar kikiweya lwa. Mag lwete ruodho yoyo buti inegeno gimor na pile kachendo kier dipo kapolo jawar kikiweya lwa. Jawar maduong' e kaler ni norina. Mag lwete ruodho karicho biro kamudho dwaro.